Blog Talk Radio.
Yeah, boy.
ko tutavabize misakura ndi rwabisari usereka abanyigimba ni umuhungu wa Rent Uhuriro Nyarwanda mpambura imana mbyutse ubukombe ni impamo y'imana ndabarahije
banyarwanda banyarwanda kazi n'inshuti za radio itahuka turabashuhuje kuri uyu mugoroba tariki ya 13 z'ukwa mbere 2022 ni kabageme duhari bategurira ikiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage akanakibagezaho mwese mwese rero tubahaye ikaze kuri radio itahuka ndasuhuza Serge na Chantari badufasha ku buhanga bw'ibyuma ngasuhuza n'abanyarwanda bose bakurikira badukurikira abanyarwanda bakunda ihuriro nyarwanda baritera inkunga mu buryo ubwo aribwo bwose n'abakunda radio itahuka bayitera inkunga buri gihe abose turabashuhuje n'abari muri turasuhuza cyane cyane ariko abayoboke bacu bari imbere mu gihugu muri kara karere bose turabashuhuje n'abayoboke bandi bose bari mu tundi turere mu yindi migabane yo ku isi bose nabo turabashuhuje tugasuhuza n'abantu bose bakunda demokarasi baharanira impinduka mu Rwanda bose tubahaye tubifurije umwaka mushya muhire kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu abadukurikira umunsi cyangwa abazadukurikira ejo uyu munsi rero tariki ya 13 z'ukwa mbere 2022 turafite ikiganiro nkeho kitari butinde kigizwe n'ingingo enye ingingo ya mbere turareba ikibazo cy'imyigaragambyo karundura yakozwe n'abamotari mu Rwanda turareba impamvu ese kiriya kibazo cyo kunyunyuza abamotari nibo banyunyuzwa bonyine mu Rwanda cyangwa se ni kunyunyuza abaturarwanda ni politike ya FPR turabireba muri ingingo ya mbere ingingo ya kabiri ndabasomera inkuru yo muri The Rwandan ivuga ko mu burasirazuba bw'u Rwanda hari inzara nubwo mubyibuka Kagame ejo bundi yavuga ko mu Rwanda rukomeje kwihaza mu biribwa kandi rufite ngo ibigega byuzuye bihagije ariko inkuru iravuga ko mu burasirazuba bw'u Rwanda inzara irimo guca ibintu ku ngingo yacu ya gatatu turareba ikibazo ngo abasenateri bashaka bagiye kuzenguruka u Rwanda bareba ibibazo biri mu bantu batunzwe mu midugudu y'icyerekezo ibyo bibazo ni byinshi cyane ariko barahera hehe ko imbere y'umuryango iwabo hariya muri Kigali hari ikibazo cy'abantu bagiye bashaka gutuzwa mu mudugudu ku ngufu bareba muri Baninyahe kiriya kibazo kikaba cyarabananiye barajya gushaka ibibazo by'iki mu Rwanda hose ahandi hasigaye ni ikibazo kiri imbere yabo ikibazo kibegereye cyabarinye cyarabananiye ariko rero turareba muri rusange ibibazo biri muri abo bantu batunzwe mu midugudu kandi ni byinshi cyane turi burebe mu ngingo yacu ya gatatu ingingo yacu ya kane turareba ahantu leta iya ubwayo mu ijwi rya Dr. Frank Habineza n'ibinyamakuru aba yanyujijemo inkuru ze bisigaye bigaragara ko leta ubwayo isigaye yemera ko imibare ya shomaje itekinitse donc imibare iduha idutambukiriza imibare itwereka ntago ari yo noneho nabo basigaye babyemera baravuga muri ibibazo bya shomaje baravuga uko bihagaze bagatanga n'imiti usibye ko umuti urakomeye cyane umuti kubona urakomeye cyane umuti w'ubushomeri muri cya gihugu ntabwo woroshye kubona na Kagame yaragerageje hari ibintu byinshi yagiye avuga biramunanira turi bubirebe ariko iri ubushomeri mu Rwanda ni ikibazo gikakaye cyane ikibazo kisobe kimeze nk'aho ari bombe arotardoma ndebega ahubwo ni umuntu abita ko ari ikibazo Kagame yaba yarashyizeho ku bushake kugira ngo wenda kizaserereze abazamusimbura ni nka bombe yiziritseho ku buryo ugiye kumwegera avuga ati nunkoraho birakugira uraza urakora iki ko hari ubushomeri uzansimbura ukora iki donc ni ikintu kizagora cyane abantu bazasimbura iriya ngoma ya FPR na Kagame hari ubushomeri buteye ubwoba akaba ari ikibazo cy'umuntu cyane turabireba mu ngingo yacu ya kane ndasaba Chantal niba twumva dukurikira ndamusaba ko yadushyiriraho audio aho ivuga ibyerekeye imyigaragambyo y'abamotari mu Rwanda kugira ngo
abaze mu Rwanda abatwara abagenzi kuri moto i Kigali baramukiye mu myigaragambyo yo kwamagana icyuma cya mubazi kibafasha kwishyura mu buryo bw'ikoranabuhanga baravuga ko icyo cyuma kibatera igihombo Eric Bagirubusa yakurikiranye iby'iyo myigaragambyo
abamotari bavugiriza amahoni cyayimwe bahagaza abandi bagenda bagaragaza icyo bita kababaru kabo uko niko byari byifashe mu mihanda itandukanye y'umujyi wa Kigali
Mubanzi niba umugenzi yazaga nkamubwira ngo kuva hano mu mujyi uremera n'igihumbi akabyemera mubanzi ni muyishyiraho izaba ari igihumbi n'ijana na mirongo aguterere igihumbi ababwira ati ngese ngendeze igihumbi nigende ariyo arengaho n'ubundi nyiri mubazi abara ko wayafashe yarangiza kubara ko wayafashe akayakwishyuza
iyi mubazi bakomeje kwinubira baravuga ko baba bakora uyu mwuga wo gutwara abagenzi kuri moto yewe n'abagenzi nta nyungu bayikuraho
mubazi cya mbere cyahenda abagenzi icya kabiri nta nyungu umutari bane kawo nimwe
inyungu ufite uwashoye umushinga kandi umushinga we ntabwo arawugaragereza kuri moto zacu nazane moto ze azane n'ibyo bimashini bye abigaragaza kuri moto ze ntabwo araza twe kudukoreraho umushinga
mu myigaragambyo yabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane aho abamotari babaga bageze byabaga bigoye gutambuka ku bakoresha ibindi binyabiziga abapolisi barimo n'abakuru baje gukumakuma abamotari hari naho byabaga ngombwa abamotari bagahindura amerekezo ari nako inzego z'umutekano zibakurikira baravuga ko iyi mubazi ije yiyongera ku bwishingizi bwa moto bwikubye inshuro zirenze ebyiri ndetse n'igiciro cy'ibikomoka kuri peteroli kizamuka umunsi ku wundi bamwe mu bakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto bakabifata nk'ubundi buryo bushya busa no gutwarira abantu mu kivunge ku nyungu za bamwe
nibagurishe moto zacu baduha akazi kuko ntabwo nzagura siransa y'ibihumbi magana abiri ngo nibarangiza njye ninjya nkorera igihumbi bankateho ijana ayo mafaranga bari abamotari bari mu muhanda nayiki ni gute umuzungu aza akadukoroneza leta yacu ntituvugire twe ntabwo turi abamotari ntabwo turi abanyarwanda
abavuganye n'ijwi rya Amerika batwara abagenzi kuri moto bakavuga ko basa n'abakorera ubusa mu makuru twabagejejeho mu cyumweru gishize batangiza ku mugaragaro by'ikoranabuhanga rishingiye kuri mubazi ababishinzwe mu kigo cy'igihugu ngenzuramikorere ku mirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro RURA bemezaga ko ari igisubizo ku mumotari n'umugenzi kandi ko bigamije gutsimbata z'ikoranabuhanga kimwe no mu zindi nzego z'igihugu nk'intumbero yacyo uyu ni Bwana Theoneste Ndangu ushinzwe kurengera abafatabuguzi mu kigo RURA
nk'uko igihugu cyacu gikataje mu ikoranabuhanga murabizi mwese duhereye mu buryo bwo gutwara abagenzi muri transport publique hatangiriye mu mabisi mu mataxi voiture bigenda neza bijyanye na tap and go nta guhererekanya amafaranga kandi no gucunguza uburyo umwete cyangwa umwanya kugira ngo umwanya wo gupfa twaje gutekereza rero dusanga ko no kubakora umwuga wo gutwara moto naho hakenewe ibyo koranabuhanga ko rihagira
ku rundi ruhande abatwara abagenzi kuri moto bo bagakomeza gusaba ko inzego zisumbuye kuzibareberera zakwinjira muri iki kibazo
nyakubahwa perezida wacu icyo mpamya cyo ni uko nawe atureba aradutabara ko nawe no kudutabara dufite rwose turatumye ni umutege w'ikibazo cy'abamotari amasansi arazamuka imisoro turayitanga icyo dusaba rero ni uko badukora ubuvugizi bagashyiraho abayobozi bajya gufata icyemezo cy'abantu haregendewe ku nyungu zabo ndetse n'izabo
radiyo ijwi rya Amerika yahamagaye ababishinzwe tugamije kumenya icyo bavuga kuri iyi myigaragambyo y'abamotari Bwana Daniel Ngarambo ku ihuriro ry'abatwara abagenzi kuri moto mu Rwanda tuvugana yatubwiye ko yari mu nama n'izindi nzego biga kuri iki kibazo mu gihe imyigaragambyo yabaga abapolisi basaga n'abahumuriza abamotari babasaba gukomeza akazi kabo bakemeza ko ntawe uzongera kubahanira ko badafite za mubazi icyumweru cyaburaga umunsi ngo kireke hatangijwe ku mugaragaro imikoreshereze ya mubazi kuri moto mu mujyi wa Kigali wonyine wihariye abasaga ibihumbi 25 bakora umurimo wo gutwara abagenzi kuri moto kugeza ubu ufashwe adafite mubazi kuri moto ye polisi iramuhanisha gutanga amafaranga y'amanyarwanda angana n'ibihumbi 30 yakabagira ubusa ijwi rya Amerika
urakoze Chantal kudushyiraho iyo audio nkuko mubyumvise rero abanyarwanda kazi nshuti zaragiye bitahuka mwumvise ko abamotari bafite ibibazo bikomeye barabanyunyuza nta kundi kuntu umuntu yabivuga hari turabasomera inkuru muri inkuru iriya myigaragambyo y'abamotari yari imyigaragambyo ikomeye cyane kuko bavuga ko yabereye ndumva ari i Nyamirambo reka nzishake ahantu yabereye i Nyamirambo no bata gatoya yabereye ahitwa ngo ni Nyamirambo Nyamirambo n'igikundo nahitwa ngo Gishushu nahitwa no mu mugi rwagati murumva ko imyigaramyo ari komeye cyane noneho rero uko umuntu yabitereta iki kibazo ku ntaga itereta nta iki kinaga ari kibazo gishyashya ni kibazo ki amutari bashitse ubwoba bajya mu muhanda bakora imyigaramyo akarundura murumva ko bari bafunze imihanda ari ku kibazo gisanzwe mu Rwanda kwera iki kwera ko ni politique ya FPR yo kunyunyuza abantu kunyunyuza ejo mu kigano twavugaga ejo ikigano cyeje ubundi kwa ejo bundi usibye ejo twavugaga ko twaberetse ingero zaho umuntu abantu bahawe ibiraka byo gucunga marimbi n'abantu ba FPR babakomeye icyo gihe birumvikana banyunyuza abaturage ku buryo umuntu ashobora umuturage inkuru yo muri 2013 nabasomeye yavugaga ko irusororo ngo hari ngwirimbi rihendutse muri 2013 byari 150,000 kandi ku rundi ruhande rw'itekatwereka ko hari abantu mu Rwanda bagize 16% badashobora kubona amafaranga 150,000 ku mwaka rero tukavuga tuti ni gute uwo muntu bahaye kiraka cy'amarimbi anyunyuza abaturage ku buryo umuntu amafaranga akorera mu mwaka adashobora kugura imva icyo ngicyo ni ikibazo gikomeye urumva ko ahantu hose baranyunyuza izindi ngero tubaha ndashaka kwerekana ko icya kibazo cya motari gusa ni politique muri rusange ya FPR yo kunyunyuza abaturage kubaho banyunyuza muribuka ko hari muri politique y'ibirayi muribuka ko ibirayi bagenda bahenda abantu bahinga ibirayi babahendaga ku buryo ibirayi bigura amafaranga menshi Kigali ariko umuhinzi wabihinze hariya ku Gisenyi no mu Ruhengeri ugasanga bamuhaye ubusa hari umuntu wari ufite imodoka umuhinzi w'ibirayi avuga ati nanjye i Kigali nanjye ndahazi mureke ibirayi byanjye mbipakire imodoka yanjye nanjye kubicuruza i Kigali ayo mafaranga mubigurisha menshi nanjye nyabone aba yanjye atrekada wowe icyo ukoze ni uguhinga gusa n'abandi bakaza bakarangura bakajya kwiyungukiramo wumva ko abahingaga ibirayi ntacyo babona ariko ababicuruza bagenda bakabaha ibiciro bayishakiye nibo bavana amafaranga ugasanga abantu bararya imitsi y'abandi abacuruza ibirayi bahabwa icyo kiraka mbibutse ko ibyo muri iyo krize y'ibirayi byasaga naho isoko ryose ry'ibirayi babihaye umuntu umwe cyangwa se kampani imwe gucuruza ibirayi byose mu Rwanda numva ko ahangaha ni ikibazo gikomeye numva ko mu birayi niko bimeze mu muceri niko bimeze mu bigori niko bimeze kuko ari abacuruza umuceri amafaranga ahabwa umuhinzi aba ari make cyane abiyungukira mu muceri abiyungukira mu bigori ni ba bandi bafite inganda bagenda bakunama ku muhinzi bakamuha ubusa urundi rugero rworoshye rwumvikana naho aborozi ni inkuru nayo yasohotse nayo twarayibasomeye aho aborozi bavugaga bati iri litiro y'amata umworozi usanzwe baraza bakamuha amafaranga 200 kuri litiro ariko inyange yamara kuyagura inyange ya FPR ya Rwanda rukora rutunganya amata rwa FPR rwamara kugucuruza ayo mata baguze 200 kuri litiro ku muturage bo bakayagurisha 1,200 ugasanga rero wa muturage wahawe amafaranga 200 kuri litiro naramuka ashatse kunywa amata y'inyange we azadepansa amalitiro 6 donc azagurisha amalitiro 6 y'inka ze kugira ngo we abashe kunywa ilitiro imwe y'inyange kuko yo igura 1,200 kandi we baramuhaye 200 murumva ko ahantu abantu baranyunyuza abantu bunguka mu bandi nicyo umuntu yavuga ntabwo kira kibazo ari ikibazo cya umuntu avuga ko ari cy'abamotari gusa ni ikibazo rusange ni politique generale y'igihugu niko ubukungu bwa FPR bukora hari abantu bagomba kunguka mu bandi nabaha urundi rugero rworoshye nibyo n'urwo rwo muri transport muribuka ahantu ahantu ngo muri Musanze ahantu abantu batwara amagare bari abanyonzi bakoze imyigaragambyo noneho bakoze imyigaragambyo kubera iki kwera kibakoze imyigaragambyo baravugaga ngo bo bakora banyonga nabo bungukira abandi ngo baranyonga ntaje amafaranga batahani muhira ahubwo ya makoperative babashyiriyeho akabariyo atwara amafaranga yabo yose ugasanga bo ntacyo bacyuye muhiye kandi kunyonga kwigare mumva ko ni ibintu birushya uterera umanuka ugenda uheka abantu ugira gute umuntu aba yarushye ariko ngo babacaga amafaranga angana gute rero muri iyo cooperative ngo yitwa SMV ngo ni cooperative de Verodo Musanze bavugaga ko umuntu buri muntu utwa unyonga ubwo ni muri 2018 na 2018 iyo ni inkuru yo muri Kigali Today ngire ngo yo muri 2018 bavuga ko buri munyonzi muri hari Musanze yagomba gutanga amafaranga ijana buri munsi buri cyumweru ubwo ni buri munsi buri cyumweru agatanga 600 noneho magana atandatu noneho buri kwezi bagatanga 300 ndongo ijana buri munsi buri vendredi buri wa gatanu agatanga 600 muri iyo cooperative noneho ngo buri kwezi agatanga amafaranga 300 kandi ngo kwinjira muri iyo cooperative ngo umuntu yagomba gutanga amafaranga 25,000 ntagari amagare baratwara abantu ku magare b'abanyonzi ukwinjiramo wagomba gutanga amafaranga 25,000 ayo mafaranga harimo iki ngo amafaranga hari ngo muri ayo 25,000 ngo harimo ngo umwambaro ubaranga ubwo nakajire babaha karakajire k'abamotari umwambaro ubaranga umusoro ikarita umugabane shingiro ngo na plaque ya igare murumva ko muri rusange mutekereze igihugu gikenye cyane bavuga bati abantu bagomba kwihangira imirimo leta ntifite ubushobozi bwo kuba yaha imirimo abantu bose abantu bagomba kwirwanaho umuntu agiye kwikopesha igare afashe wenda kredi aguza igare ubundi yagombye gukoresha iyo kredi kuko igare n'akazi koroheje cyane kandi katakirije umuntu akora kugira ngo abashe kubaho abashe kubona isabune abashe kuba yabona ibishyimbo cyangwa ibijumba byo kugaburira umwana ntabwo ari ubundi bukiri ariko umuntu banze ko leta yanze ko atera abyutse umutwe baraje bamukubiseho ibyo iyo myambaro yabo ngo kugira ngo bashe gukora akazi ko gutwara igare utwara abantu ugomba kwambara jire yacu jire tuzaguha urumva ko bo nta kintu bacuruza we ashora ingufu ze yashoyemo amafaranga ye ariko we ikintu bagiye gushora ngo ni ukumudodeshereza jire we nigura amafaranga 5 ubusa ngo ijire ngo bakamuha plaque ngo bakamuha assurance ako bakanamusoresha mutikize umuntu usoresha umuntu utwara igare kandi bavuga bati ubundi hari aba buri hari igihe umuntu atangira gusora hari abantu bakora amafaranga makeya basura ibiva bari mu bukene bukomeye ku buryo leta itagomba kubasoresha kuko ayo baba bakorera nayo kubatunga kuko umusoresheje wamusubiza mu bukene abundi batuye ari mu bukene bari umuntu ugomba gufashwa igihe rero abashije kubona akantu ukuntu yideburu yakabona akantu kamutunga ugomba kumureka ntabwo ugomba kumusoresha ariko abantu basoresha bagasoresha n'igare ubyumve neza mbo noneho rero abamotari bavuga iki rero bavuga bati abamotari bavuga ngo dukorera amafaranga agatwarwa n'abandi nkaho aribo bashoye bakavuga ngo niko bavugaga abamotari muri Kigali baravuga ngo dukorera amafaranga agatwarwa n'abandi nkaho aribo bashoye ngo ukorera amafaranga 200,000 ngo abo ngabo bagatwara 300 bande bariya bantu bavuga ngo babazaniye ngo biriya bya biriya koranabuhanga rya mubazi urumva ko nkuko babivuze muri iriya nkuru ya ijwi rya Amerika mwumvise ko bavuga ati barimo kudukoreraho turi kudukoreraho ese cyangwa se kudukoreraho ese niba bashaka gukora inyigo y'uriya mushinga wabo nibagure amoto zabo ntabwo biza kudukoreraho umushinga kutwigiraho umushinga wabo ndongo urumva ko ari ikibazo cyo kunyunyuza abantu baravuga bati turakora bavuga ngo dukorera amafaranga menshi ngo ariko yose barayajyana ntacyo ducyura baradukiriza dusa nkaho dukorera abandi abona abamotari noneho bari abanyonzi nababwiraga bo baravugaga ngo abanyonzi bavuga ko ngo bakorera mu gihombo basa naho bavunikira abandi ngo ntacyo bacyura mu ngo zabo muri iyo nkuru yo muri 2018 y'abanyonzi muri komine nako muri mu karere ka Musanze urumva ko ugereranyije iyi nkuru y'abanyonzi n'abariya bamotari urumva ko inkuru ni zimwe mfite hari abantu bashinzwe kuza bagashyiraho amategeko bakinjira muri business y'abo bantu bakabaza utwo tuntu twa tekinoloji umwe yagiye ashyira ategeka abanyonzi kwambara amajire ngo babahana plaque ibintu bitari ngombwa cyane kugira ngo amafaranga yabo ayanyunyuze yose bayamuhe mwumvise amafaranga babacaga ijana ku munsi 600 buri cyumweru 300 buri kwezi kandi kwinjira muri cooperative ngo yabanyonzi kurumva ko niba bafite uburenganzira bwose utayatanze amafaranga 25 kiba riwa kwinjira muri iyo cooperative y'abanyonzi urumva rero ni ikintu babashyizeho cya structure cya leta kiremereye kigenzura ibyo bintu ariko gishinzwe kunyunyuza abantu gusa kubera ko bari abanyonzi bashaka gukora akazi bakoresheje bagakora n'ibyo bintu by'amajire ubaha atari ngombwa n'iyo misoro ukabibavaniraho bagakora bagatunga imiryango yabo ugasanga baratera imbere bega ugasanga baratera imbere ariko kubera ko babanyunyuza ukora bakunyunyuza bakora babanyunyuza babanyunyuza urumva ko ntibashobora gutera imbere kimwe rero n'abamotari ubwo nashaka kubereka ko ari abamotari ari bari abantu bumva abahinzi ari aborozi ari abo babanyunzi bose sistemu iranyunyuza abantu bakora hari n'abandi bashinzwe kubanyunyuza kubahenda kwinjira muri business yabo bakarasoresha bakabaha ibintu bigoranye kugira ngo babanyunyuze ibyo bakora ugasanga bamwe barakirira mu mitsi y'abandi niko umuntu yabyita kunyunyuza ariko ibi biratwereka ko FPR yunyuza cyane n'abantu batangiye kwitinyuka kubera ko abantu baranegekaye afite yaranyunyuje iranyunyuza none abantu amaraso yabashizemo yarabanyunyuje bageza ku musokoro none ubu abantu ubu batangiye kujya mu mihanda no kwitotomba babivuga ku mugaragaro kubera ko afite abantu baranegekaye n'urugero nigeze hari urugero nigeze kuba ahantu babwira ariko FPR imeze nk'ikirondwe ikirondwe kijya ku nka none se inka igiye ikanyunyuza ikirondwe ikirondwe kikanyunyuza uko kinyunyuza kirabyibuha ariko uko kibyibuha inka ikananuka kikanyunyuza kikabyibuha inka igenda inanuka iyo nka izagira igenze ite izagira yikubite hasi niko rero ni ya politika yose ariko iyo nka ninapfa amaraso yishizemo cya kirondwe nacyo kizapfa ibyo byumvikane urumva rero ifuperi imeze nka kiriya kirondwe kinyunyuza inka inanuka kugeza igihe nyine izagira yikubite hasi urumva n'abaturage amaraso yabashizemo FPR yarabanyunyuje ingero mwazumbitse ari mu buhinzi ari mu aborozi ari abanyonga abanyongamagara akoresha za moto bose barabanyunyuza no mu buzima busanzwe mugiye no mu bibanza murabona ko biriya bintu byo muri Barinyahe nabyo ni ukunyunyuza ni ugufata bazi ko Barinyahe iri ahantu heza cyane ahantu ibibanza bihenda mu mujyi bariya abantu babambuye biriya bibanza byabo kugira ngo bazabigurishe amafaranga menshi hanyuma bigeze gukora berekana ibiciro by'ibibanza mu mujyi wa Kigali bakavuga ati metero kare imwe iragura 150,000 none se bari abantu babambuye miliyari zingahe niba metero kare imwe igura amafaranga 150,000 bari abantu bibarinye kandi ni hafi zanyara utaraba ni ahantu heza numva ko afite ni ikibazo cyo kubambura ibibanza byabo ni ukuvuga ngo barabirukana cyangwa se bakabaha ubusa ariko babazi neza ko ibyo bibanza bazabigurisha undi mushoramari bakavana amafaranga menshi mujye no muri Kiyovu cy'abakene hariya birukanye abantu ngewe hari umuntu wakoraga mu bibanza banyibwira mbwa atari ko biriya bintu birimo ubujura kubera ko umuntu ashobora kuza bakamuha 20,000,000 cyangwa 10 ku nzu ye n'ikibanza ariko bateganya yuko ngo hari abashoramari bazava Dubai ngo bakaza none cya kibanza baguze 10,000,000 n'anzu wa muntu bakamwirukana bakazakigurisha 50,000,000 urumva ko hari ubu ni uburyo bwo kunguka mu bintu by'abandi ikibanza ni icyawe ariko ntibakuretse ngo wa mucoramari azaze mwivuganire mucirikanye aguha amafaranga ahwanye n'igiciro cy'ibibanza muri iyo karitsiye muri uwo mwaka igiciro kigezweho oya hari umuntu ugomba kuza akabyitambikaho kandi ubwo ni leta bakaza bakagushushurikanya bakakwirukana bakaguha ubusa wenda ntibabura ibyo bahimba ngo ahangaha hazajya ibingibi ibintu by'inyungu rusange n'iki byose bakwirukana ariko mu mubare yuko icyo kibanza numara kukivamo bazaza bakakigurisha inshuro bakava n'amafaranga inshuro ebyiri cyangwa eshatu yayo baguhaye urumva rero nayo ni urundi rugero rwerekana ko hari abantu mu Rwanda babereyeho gufata inyungu mu bintu by'abandi n'ikibazo cyo guhererekanya amasambu umuntu yanakivugaho nacyo murakizi abaturage bagiye binubira ko niba umuntu agurishije isambu bamuca amafaranga ishyano ryose kandi batitaye ku gaciro k'isambu n'ubunini bwayo ugasanga umuntu wenda wagurishije kimwe gice kimwe cyaye gitari cyangwa metero zingahe n'uwagurishije gitari cyane bose bacye amafaranga mwe donc urabona ko icyo koza cyose bavana amafaranga ndetse hari urugero dufite kandi namwe murazi zingero nyinshi aho ababyeyi mu Rwanda bashaka guha ibintu abana babo cyane cyane nk'amasambu FPR ikabyitambikamo 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 ikanga ikabyanga donc guhererekanya amasambu mu muryango bakabyanga bakananiza abantu kugeza igihe uze ushaka gufata iyo sambu kandi sambu y'umubyeyi wawe wende nawe mpungu wege nafite arabyanditse arabyemera ko isambu azayiguha abiri mu nyandiko ariko bakakunaniza kugeza igihe uzimbwirizwa 5,500 kugira ngo isambu ya so bayikwandikeho murumva ko ndabyo kunyunyuza gufata gufata inyungu mu bintu bitari ibyawe rero iriya ni systeme ya FPR ikwiteye uyu munsi byabaye kuba motari ariko ntimugire ngo ni kuba motari bagusa nuko rinda bo bagiye hanze bakora imyigaragambyo karundura ariko nkuko bigaragara ni systeme muri rusange ifata ahantu hose niyo mitekere ya FPR kunyunyuza abantu ahantu hari faranga hose baranyunyuza barahenda abantu ku byabo gukora akazi usa nkaho bakorera abantu barakora bakorera abandi abantu babaye banduhira abandi afite niko umuntu yabyita arabo bahinga arabo borora arabo bakora ubunyonzi bw'amagare arabo bamotari arabagurisha amasambu yabo abantu babaye banduhira abandi hari abantu bazo bagomba kuza ibyawe bakabyungukamo bakakurya mu byawe ugasigara uringi uraho ngaho nyine nta baba guhombeje uraho ngaho nyine wishwe n'inzara kandi byawe hari abandi babivanye iminyungu rero sisteme ya FPR ni ukunyunyuza mu byumve neza abanyarwanda babaye banduhira abandi ahubwo ikibazo bizarangira bite hagomba gufatwa ingamba kugira ngo haboneke ubundi butegetsi butanyunyuza abanyarwanda kuri kuko muri rusange abantu bakeneye gukora kugira ngo batere imbere babasheho imiryango babashe gutunga imiryango yabo ntabwo nta muntu ukeneye guhinga cyangwa korora kugira ngo undi azaze yuguke mu musaruro we nta ukeneye kuba nduhira abandi ngo wowe ukore wihakuya abandi bazaze bafate inyungu mu byo waruhije kandi niko bigaragara ingero murazibonye ni nyinshi cyane mubonye ko ari sisitemu ntabwo ari ikintu cyadutse uyu munsi cyagiye kuba motari gusa rero ubutegetsi bugomba guhinduka kandi ubutegetsi bunyunyuza abantu ntabwo ari ubutegetsi bwiza kuko butuma abantu badatera imbere bukenesha abantu bahora batindahaye bagakora ariko ntibatere imbere kubera ko inyungu bagombye kugera ikajya mu mufuka wabo ijya mu nyungu y'abandi bantu ahangaha rero ni ikibazo gikomeye cyatumye abanyarwanda bagomba gukanguka kugira ngo ubutegetsi babuhindure uko byagenda uburyo bwo ari bwo bwose ariko ubutegetsi buveho bugende kubera ko abanyarwanda barababaye bihagije niko umuntu yavuga mbo iyi ngingo reka tube tuyirekeye aha reka tube tuyirekeye aha noneho tujye ku yindi ngingo yacu ya kabiri mbo hari indi nkuru ivuga ko ngo ingoma ngo abanyonzi ngo babace amafaranga 1,500 buri wese bavuga ngo ni za koperative ariko ngo amafaranga nayo barayanyereza reka nshake rero indi nkuru inkuru yo muri The Rwandan umunsi uragera vuba inkuru yo muri The Rwandan ivuga ko iburasirazuba hari inzara reka nange bashakira iyo nkuru kanze nshaka iyo nkuru okay iyo nkuru ni iyo muri The Rwandan yanditse ku itariki ya 12 nibwo n'ejo hashize 12 z'ukwa mbere 2022 yanditswe n'uwitwa Nkuru Nziza Gadi reka njye basomere rero inkuru muribuka neza ko nubwo ku itariki ya 2022 mbere ya Noheli gatoya Kagame yafashe ijambo abwira abanyarwanda uko igihugu gihagaze yababwiye ko ngo u Rwanda ngo rukomeje kwihaza mu biribwa kandi ngo u Rwanda rufite ibigega bihagije ayo magambo murayibuka noneho rero katurebe twibukiranye ubwo tubaze kwibukiranya ayo magambo Kagame yavuze reka turebe yanditse muri inkuru noneho muze kumva ko mu Rwanda Kagame afa kuvuga ibyo abonye byose afite afa kuvuga the nonsense bo reka dukomeze bo muri inkuru rero baravuga ngo mu turere twa Nyagatare ni inkuru yo mu Rwanda ari masomera yanditswe na Nkurunziza Gate umuturere twa Nyagatare Gatsibo na Kayonza Nyagatare Gatsibo Kayonza Rwamagana Bugesera Ngoma na Kirehe tugize intara y'Iburasirazuba abaturage baratabaza bavuga ko bishwe n'inzara yatewe n'izuba ryavuye igihe kirekire imyaka yabo ikaba yararumbye magingo ya ababishoboye bagiye inyuma bagiye banyura ngo ababishoboye bagiye banyura panya bahungira mu bihugu bihana imbibi n'u Rwanda ngo banyuze za panya kubera ko imipaka ofisiroma irafunze ubu bagiye banyura muri twatuyira nyine twa panya tuteme n'amategeko mbo ikibazo cy'inzara mu Burasirazuba bw'u Rwanda si cyanone huko abaturage twaganiriye babitubwiye gusa ngo muri iyi minsi kubera icyorezo cya COVID-19 gituma bamwe batabasha gutarabuka ngo bagiye guca inshuro cyangwa se basuhuke mu buryo buboroheye ngo twageraga mu murenge wa Ndego mu karere ka Kayonza hafi ya parike y'Akagera twasanze abana abagore ndetse n'abagabo bahinnye akabero mu mbuga muziko badaheruka umuriro kandi ubwo hari mu masaha yo gufata amafunguro ya saa sita mu ngo zirenga icumi twagezemo batubwiye ko abarya ifunguro rya saa sita na nimugoroba muri ako gace ari abarimu cyangwa abandi bakozi ba leta inzara yishe data turamuhamba iyo ni inzara yishe data turamuhamba umugabo umwe mbo twaganiriye yatubwiye ati mu kwezi kwa cyenda umwaka ushize data yarapfuye turamuhamba nta kindi yazize ntiyararwaye ahubwo yari amaze icyumweru kirenga nta kintu ashyira mu nda ndakubwiriza ukuri inzara yishe data turamuhamba ubu inaha ababishoboye bajya Tanzania abandi bakajya mu majyaruguru y'u Rwanda gusa ntibyoroshye kubera korona uyu mugabo yakomeje avuga ko nawe ntako abayeho ati mfite umugore n'abana batandatu abana bacu batatu batoya bose barwaye bwaki bajya gufata amata ku kigo nderabuzima ariko kubera ko twese tuba dushonje iyo bazanye izo litiro eshatu babaha twongeramo amazi twese tukanywaho inaha ntiwabona akazi ngo ukore ntiwabonaho uca inshuro imyaka mu murima yarumye uyu ni umwaka wa gatatu duhinga ntitugire icyo tweza ni ukuri turashonje leta natwe ikwiye kudutunga nk'uko numvise ngo hari abo bahaye ibiryo muri za Rwamagana mu murenge wa Rilima mu karere ka Bugesera naho inzara iravuza ubuhuha ku buryo bamwe mu baturage basigaye bitwikira ijoro bagasuhuka ubwo twageraga muri uyu murenge mu mpera z'umwaka wa 2021 batubwiye ko hari imiryango ibarirwa mu majana yahungiye mu gihugu cy'u Burundi umwe mu baduhaye amakuru yaravuze ati abaturage benshi inaha barahunze bajya i Burundi bahunga inzara ahubwo nuko kwambuka bitorohera buri wese naho ubundi twese twakwigendera izuba ryaravuye imyaka irarumba ntitwapfa kubona akazi niyo kabonetse nko gukora imihanda muri VUP n'ibindi bahera kubatetse ku icumu ku buryo kugira ngo uhabwe akazi uri umuturage usanzwe inaha bitoroshye undi yavuze ati kwambuka ujya i Burundi bisaba ko uba ufite ibihumbi bitanu ugaha abanyerondo bakakureka ukagenda i Burundi naho iyo ugezeyo bisaba ko uba ufite undi uha imbonerakure ubu rero baba bashakisha uko babona amafaranga nibura ibihumbi icumi by'amanyarwanda ubundi bagacaho kuko hakurya ubuzima buroroshye si nk'inaha nta nzara iri mu Burasirazuba ni amapfa leta ya Kigali nta na rimwe yigeze yemera ko abaturage bo mu gace runaka bafite ikibazo cy'inzara ahubwo buri gihe abategetsi bavuga ko ikibazo gihari ari cy'amapfa iyi mvugo yabaye nk'ivanjiri kuva mu mwaka wa 2016 bamwe mu baturage bo mu basukiraga Uganda ku bwinshi kubera inzara yiswe nzaramba icyo gihe Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi Mukeshimana Gerardine yavuze ko abavuga ko mu Rwanda hari inzara ari abanzi b'igihugu baba bagamije kugisebya. Yavuze ati ntabwo ari inzara, ni amapfa hagaragaye mu turere tumwe na tumwe two mu ntara y'Iburasirazuba byagize ingaruka zikomeye ku buhinzi nko mu karere ka Kirehe na Ngoma, aho hegitari zigera ku 900 z'imyaka zumye. Abo bavuga ko mu Rwanda hari inzara ni ababa bagamije gusebya igihugu, mukwiye kubima amatwi. Ubwo ni amagambo ya Gerardine ndasoma ibyanditse muri inkuru ya The Rwandan. Abaturage bo mu turere dutandukanye two mu ntara y'Iburasirazuba bivuza ko mu gihe bahinze imyaka ikarumba, leta iba ikwiye gukora ku kigega cyayo ikabaha ibyo kurya aho kugira ngo bakwire imishwaro basuhuka, dore ko rimwe na rimwe bitanya imiryango. Ikibazo ariko ngo nuko iyo haboneka inkunga y'ibiribwa ihabwa bamwe, abandi bakaburiramo kubera ikimenyane n'ikene wabo byahawe intebe mu Rwanda. Iyi nkunga kandi itangwa ihagarikiwe n'abapolisi, ngo bamwe muri bo baba ari imbata za ruswa, ku buryo aho ikwiye bataha bimyiza imoso igahabwa abatanze akantu ruswa cyangwa abemeye kuza kugabana n'abakora mu nzego zishinzwe umutekano. Inkuru nguko nuko nguko irangira, ariko mbabare banyarwanda banyarwandakazi mudukurikiye kuri radio itahuka, murumva ko ibyo dusomye ahangaha bihabanye cyane ibyo Kagame yatubwiye mbere ya Noheli gatoya, muri rya jambo nyine nababwiye avuga uko igihugu gihagaze. Turi ati u Rwanda rukomeje kwihaza mu biribwa, ni ibintu biteye isoni. Uriya mugabo ibinavuga ajya abanza abitekerezeho inshuro ijana, kubera ko kubeshya ngo abantu barahaze mu gihugu ntanzara ihari, abantu bamerewe neza kandi abantu bashonje, bimumarira iki? Ko ibintu bishyira bikamenyekana nk'ubu abanyarwanda bose barabimenye ko yababeshye. Reka ndekere aho ngaho, mbo reka tujye ku nkuru yacu ya gatatu. Muri ashora gatatu turareba ikibazo cya sena, abasenateri ngo bagiye kujya mu Rwanda kuzenguruka mu Rwanda bareba ibibazo by'abantu batujwe mu midugudu y'itegererezo. Ariko nge yanga nkaba natekereza ko wenda batazajya handi basimbutse banyahe, kuko banyahe niho hantu hari ibibazo bikomeye cyane mu Rwanda, aho abantu bamburwa ibyabo bakabahatira kujya gutura mu mazungu y'imidugudu bubakiwe batashaka. Kandi abadepite nizera ko bazi neza itegeko nshinga icyo rivuga, bazi neza ko nta umuntu mu Rwanda mu itegeko nshinga aturaho aho yumva hamunogeye. Ushobora kuvuga uti ngiye sinshaka gutura ibyuma, nzatura ikibungo, cyangwa sinshaka gutura ikibungo nzatura ku gikongoro cyangwa cyangwa. Nta muntu ugomba guhatirwa aho agomba gutura mu Rwanda, umuntu aturaho ashaka aho na hamunogeye. Ariko murabona ko muri banyahe barahatira abantu kujya gutura mu mazu babo bake, urumva ko angaha ni itegeko nshinga barimo gukomereza. Icya kabiri, umutungo w'ubu ntavogerwa. Ibyo bintu abadepite barabizi, bazi ko bari abantu muri banyahe bambuwe imitungo yabo mu buryo bunyuranyije n'amategeko arenga agenga uko abantu bimurwa nyine ukuntu abantu bimurwa bavanwa mu byawo ukuntu bahabwa ingurane. Barabizi neza ko amategeko ubundi ari ku ruhande rw'abari abantu bambuye ibintu byabo muri banyahe. Abadepite barabizi nako abasenateri barabizi, bazakora iki? Ntacyo kundi ndorerezi. Rero ngo angaha ni ikibazo gikomeye. Rero ngo bagiye kuzenguruka ngo bareba nyine ibibazo biri muri imidugudu leta yubatse. Ariko imidugudu nayo mugomba kujya mureba imidugudu yubakwa nande ninde ufite ikiraka cyo kubaka imidugudu, amafaranga bahava muri leta, ninde wubakisha mu Rwanda muzu wariwe? Murumva ko iyo Kagame kenshi avuga ngo yubatse umudugudu, mujye menya ko arimo gushaka ikiraka, agushakira ikiraka FPR. Ibyo mujye mubyumva ko ni uburyo bwo gufasha amafaranga ya leta akayakoresha ibintu wenda bishoboka bifite inyungu y'abaturage, ariko mu rwego rwo gukiza FPR. urumva ni nkaho nawe waburi president wa republika ufite entreprise yubaka ukajihuru yubaka amateme ubaka ibintu ubaka ibindi ariko ikompani yawe ariyo ibyubaka urumva ko rimwe na rimwe hari ibyo ugende ubaka byashaka bigahomba byashaka bikagira gute twabonye ingero nyinshi muri RSSB aho bakamazu agahomba kubera ko ababyungukamo n'abantu babubatse se tu ibi ntabwo ko amazaho mana cyo bivuze bo noneho rero bimeze bite muri imidugudu hari ibyo twagiye tubona mu midugudu mwagiye mubona hariya muri Baninyahe abashaka kubimuriza mwabonye ko ari ahantu hafite agaciro gatoya ugereranyije naho babimuye aho babimuye hafite agaciro kanini amazu bavanyemo n'ubutaka bwabo bwari ufite agaciro kanini cyane ugereranyije n'utwo tuzu bashakaga ko babahatira kujyamo icyo niyo cya mbere cya kabiri mwabonye ko muri iyo midugudu muri ayo mazu meza nk'imidugudu babajyanamo ni mato cyane ku buryo ngo abafite imiryango minini isaro imwe n'icyumba cyo kuryamamo hadashobora kujyamo abantu munani ababyeyi bagomba kuryamana n'abana byanze bikunze muri saro urumva ko ni ikibazo gikomeye kibangamiye abantu ikindi mwabonye ko ahenshi ikibazo cyo guteka kirabagora kubera ko guteka ku mashanyarazi bibaza amafaranga menshi abantu batabona abenshi baba ari abakene guteka ku mashanyarazi nta mafaranga bashobora kubona n'ibyo gutekaho ntabwo bashobora kubibona abenshi urumva bamwe twagiye tubona imyotsi y'icumba muri etaje ya gatatu na etaje ya kane muri iriya midugudu ugasanga abantu bacanye inkwi bacanye ibishara imyotsi irimo gutuma irimo kuzamuka none mwabonye ko abasenateri bavuga ngo habamo imyanda ngo muri ayo mazu babajyanyemo muri iyo midugudu y'icyitegererezo ngo harimo umwanda mwinshi cyane ubuhanga nibyo abadepite bahangayikishije ngo harimo umwanda mwinshi ariko si umwanda wabura kuburamo uti abantu nibajya muri etaje ya kabiri ya gatatu batabasha n'amafaranga afite yo kugura kwiziniyeri no gucana amashanyarazi gucanisha amashanyarazi bitabakunda no gutekesha amashanyarazi pardon bitabakundira abo bantu bagashyiramo amakara bakazanamo ibishara bakazanamo inkwi bagateka imyotsi ikazamuka umwanda uzabura kuzamo ute muri ayo mazu icyo ni cya mbere cya kabiri niba bafite tuwarete wenda za kizungu amazi akaba atazamo amazi ataboneka izo tuwarete bizagenda bite zizanuka umva ko ahangaho ni ikindi kibazo gikomeye murumva rero ko ahangaha ni ikibazo ikindi cyabonetse leta inavuga ngo inzu nzu barazigurisha nibyo barimo bakennye bakazigurisha mu buryo nyine ngo butazwi bakaziteza cyamunara bakigendera ariko ikindi cyabonetse mu midugudu yubakwa mu giturage naho abaturage abimuriwe muri iyo midugudu baba barashyizwe kure cyane y'amasambu yabo noneho kandi baba ari abahinzi nta kandi kazi baba bafite noneho bakabura icyo bakora nk'abari kuri ndiza hari ngo umudugudu witwa horezo nyirengo ugomba umudugudu witwa horezo uwo mudugudu ngo kuri ndiza ngo abawujyanywemo bari amasambu yabo yari ari kure cyane yabo y'uwo mudugudu ku buryo batabasha kujya kuhinga kuko ngo kugira ngo bagere ku masambu yabo bagomba gukoresha amasaha abiri nibyo bahinze kubera ko batahegereye ngo babirinde abandi bakazabyiba noneho bakavuga tuzatungwa n'iki ko kuba muri imidugudu bizatumarira iki ko inzara igiye kutwicira muzi neza ko hari n'umuntu ntibuka izina ngo mu mudugudu witwa Karama ngire ngo twigeze kubasomera inkuru y'umuntu wishwe umucikacumu wishwe n'inzara bikarangira kubera ko yabuze umwitaho inzara imwiciramo bamutereka muri uwo mudugudu ntibamuha icyo kurya umusaza arapfa baramuhamba umva ko ikibazo cy'inzara y'abantu batujwe mu mudugudu ni ikibazo gikunda kugaruka kubera ko ntibabona aho bahinga ndetse abo bantu muri uwo mudugudu w'icyitegererezo w'ahitwa ihorezo kuri ndiza barabwiraga ngo mushake ibindi mukora ngo bitari ubuhinzi none tekereza umuntu nta kindi kintu yize nta kazi kandi gahari n'iki byose aho kugira ngo urebe ukuntu wamufasha kugira ngo nimwideburuye mushake ikindi kintu mukora bitari ubuhinzi wumva ko ahangaha ni ikibazo gikomeye ariko gusa mumenye ko harimo inzara yiturutswe itewe n'uko muri iyo midugudu yo mu biturage babazanye ntabwo abaturage babona icyo bakora amasambu yabo bari kure wenda bafite n'amasambu mato nayo ari kure cyane bakabura icyo bakora ugasanga inzara ibiciye muri iyo midugudu icyo ni ikibazo kindi cyagiye kiboneka mu nkuru twabonye ikindi rero umuntu yavuga ni harimo n'abadafite amashanyarazi donko ibyo birumvikana ariko hari ikindi kibazo gishyashya abasenateri bagiye guhura nacyo ni ikibazo cyo mu nkuru kiboneka mu nkuru ya Kigali Today yo ku itariki ya 12 z'ukwa mbere 2022 ngo rero hashize muri iyo nkuru ya Kigali Today rero baravuga bati hari abantu ngo banze kujyanwa mu midugudu kubera ko ngo amazu yabo bari batuyemo barayipotetse ngo bayatanzeho bayatanzeho ingwate noneho bafata imyenda muri bank noneho aya mazu akabagomba gusenywa no kugira ngo bimurirwe mu muri iyo midugudu noneho abantu bakavuga bati se ko amazu mugiye kuyasenya kandi ariyo twatanzeho ingwate tukaba tugifite imyenda ya bank y'imyenda tuzayishyura dute imyenda tuzayishyura dute kabiri ikibazo gikomeye ngo hari n'abanze kuva muri ayo mazu yabo bavuga ati ntabwo twakwimuka ngo tujye muri iyo midugudu yanyu kubera ko turaguma muri aya mazu numwe ni twayatanzeho ingwate numwenda dufite umwenda wa banki ntabwo twareka ntabwo mwayasenya ntibyakunda none ngo abayobozi ngo barashaka guhuza abo bantu bafite ibibazo nk'ibyo ngibyo by'amazu agomba gusenywa kugira ngo bene yo ngo bimurirwe mu midugudu ariko bene yo bakaba badashaka ko bayasenya cyangwa se bakaba banayasenye ariko abantu basigaye n'imyenda ya banki kandi ibyo batanzeho ingwate bakaba babisenye nyine leta yarabisenye babashushubikanya ngo babajyane mu midugudu urumva ko ni ikibazo gishyashya tutari tumenyereye ariko nacyo babajije ubungubu ariko nkeka ko ikibazo bakizanye kubera ko bumvise iriya nkuru n'iki kibazo kigiye hanze kubera ko bumvise iriya nkuru y'uko abasenateri bagiye kuzenguruka u Rwanda bareba ibibazo biri mu mudugudu biri mu midugudu iriya midugudu ifite icyitegererezo niyo mpamvu wenda ikibazo bakivuze ariko urumva ko nacyo ni ikibazo gikomeye cyane nabonye hari n'undi wa Ndubari Rwamagara ni Burasirazuba muri Gatsibo ngire ngo bavuga ngo ndetse ndeyo iyo nkuru ni Gatsibo baravuga ngo ni inkuru yasohotse mu kanya bavuga ko ngo Gatsibo ngo abarenga 300 bagiye guhabwa igice cya hegitari cy'ubutaka kuri buri wese ubwo nabona ugutanguranwa kubera ko ubwo ni baravuga abantu ngo nabo batujwe mu midugudu batagira aho bahinga batagira ubutaka bwo guhinga aho basonzeye muri iyo midugudu ngo bagiye kubashakira ubutaka buri wese igice cya hegitari ahubwo ubutaka bazabuvana he ngaho ni ikibazo kiri donko numva ko ni ibibazo biragenda bigaragara ariko bigaragaye cyane kubera ko nk'iki ngiki ndabona ko kigaragaye kubera ko bamenye ko abasenateri bagiye kuhanyura batangira kuvuga ibibazo nk'ubu ngubu iki kibazo cy'abantu batagira amasambu bahingaho bari mu mudugudu barashyizwe mu midugudu cyari kuzabazwa ariko umva baritanguranwe bati tugiye kubashakira igice kimwe cya hegitari bazakivana he kizava mu ijuru ntawamenye ibyo rero byose murumva ko iriya midugudu bakunda kuvuga irimo ibibazo byinshi urumva ko gufata abantu ukabaterura ukagenda ukabavuga ngo urabatuza ahantu heza rimwe na rimwe ahantu habagora harimo n'abavuze ngo ntango ngo bya biyogaze byarapfuye ntibakibasha guteka kandi nta kundi niba biyogaze arapfuye ubwo bagomba gutangira gutekesha inkwi bikarangira urumva ko harimo ibibazo bikomeye cyane harimo inzara hari kutabasha kubaho mu buryo bwo mu mudugudu nk'abariya bacana inkwi n'ibishangara n'iki byose n'amakara mu muri etaje ya kangahe kandi bitagombye kubaho bose bagombye gutekesha amashanyarazi cyangwa gaze amazi akabaza kugira ngo isuku ihoremo amazi kuko tuwarete zikoresha amazi kugira ngo amazi agomba kubaza ahoraza byose bikaba bihari ariko wumva ko ni ibintu biremereye bitanaboneka ariko rero kandi hari n'ikibazo kindi cy'abantu muri banyahe cyo kirengeje ukwemera kuko bariya abasenateri ntahandi hantu umuntu yabategera kuri kiriya kibazo cy'abantu muri banyahe bashaka kujyana muri ariya mazu babubakiye nayo ameze nk'imidugudu bazatubwire niba kuko ariya mazu bagiye kubajyanamo afite agaciro k'ibyo bariya abantu bambuwe bo muri banyahe cyangwa se niba imiryango minini ishobora gutuzwa hariya hantu cya kabiri umuntu atuzwa gute ahantu adashaka ko itegeko nshinga ribibuza kuki babahatira gutura aho badashaka kandi itegeko nshinga rivuga ko umuntu atura aho yifuza aho yumva ayihitiyemo nta muntu ugomba guhitiramo ahantu ugomba gutura ibibazo rero ni byinshi byo muri iriya midugudu ubwo dutegereje kureba icyo igisubizo kizaboneka cyane cyane ariko muri banyahe niho dutegereje bariya abasenateri ingingo ya kane dushobaganiraho gatoya ni ingingo aho ni nahantu leta isigaye nayo ubwayo isa nkaho yemera ko yatekinitse imibare ya shomaje kubera iki mu nkuru yasohotse uyu munsi inkuru irimo député Frank Habineza bigaragara ko arantu yavuze ati imibare nayo ubwayo umuntu arayikemanga arayikemanga imibare ya shomaje mu Rwanda ikemanga ariko icyo umuntu arabwira gusaba nuko trishori nkiriya ayego hari ibigo byinshi bishobora gutirisha ariko cyane ikintu kirenze urugero kubera ko nabwiye ko mu bihugu birimo demokarasi uramutse wibeshye ugatirisha imibare ya shomaje ukayitekinika ugatekinika imibare y'ubukungu kuno ubukungu bwagenze yakubasanze ku bukungu bwiyongereye ukayitekinika bakazagufata byaba birangiye ubwo kariyeri yawe yabirangiye ni ibyo ngibyo bashobora kugufunga bashobora no kugira gute ntabwo wazongera gutorwa byabirangiye baramutse bakuvumbuye ko wanati niyo wabarongeho rimwe kwijana gusa ukaba bakuvumbura ko wari ibintu wakoze kugira ngo ubone amajwi y'abaturage kuvuga ngo shomaje yaragabanutse ubukungu bwazamutse ibi nibi umusaruro wariyongereye ukabeshya bakagufata kabaka kubayeho ariko mu Rwanda nibyo bibaho gusa buri munsi nibyo bakora nkanga muri inkuru reka nze mwibashakire ni inkuru yo mu gihe ko bivuga ngo urusobe rw'ibiteza ubushomeri mu Rwanda bwatijwe umurindi na COVID-19 nk'uko muri inkuru bavuga ko ngo kwibeshya ku mibare y'abafite akazi igihugu kibeshya gute usi donc ntagara ukwibeshya ahubwo no gutekinika no gutirisha ko ntibakoresha metode abandi bakoresha abo bakoresha metode zabo zo kubara ubushomeri bagatekinika ko nko muri iyi nkuru baravuga ngo Dr. Frank Habineza aravuga ngo abahinzi basanzwe akubye twari tubize abahinzi basanzwe bariya bafite igice kimwe cya hegitari bafite kimwe cya gatatu cya hegitari barya rimwe ku munsi nabo bababara nk'abakozi donc mu bantu bafite akazi nabo barababara kandi wenda barya rimwe ku munsi nibyo bahinga bitabahagije n'abana babo bararwaye bwaki kubera ko ari ubukene bapfa guhinga kugira ngo wenda kubera kubura icyo bakora donc byo kugira ngo wenda baticwa n'inzara ariko leta ikababara nk'abantu ndavuga ibiri muri inkuru nabo bababara nk'abakozi hari n'abandi babandi bakora muri za VUP bari bakora muri za VUP mwabonye ko basohora amafaranga menshi bakavuga ngo mu Rwanda hose bakajya shaka abantu bazajya wenda batinda amateme baharura imihanda bakora amaterasi bubaka amashuri se donc ibikorwa remezo bya leta noneho abo ari abantu n'ubundi basura abantu bakeneye mu cyiciro cya mbere akaba ari abo akazi abo ngabo aribo baha ako kazi ko gucukura amaterasi guharura imihanda gutinda amateme kugira gute wenda gusana amashuri ibintu by'ibyo bagahembwa bene amafaranga make birumvikana ya nyakabyizi ariko leta iragenda ikababara nk'abantu b'abakozi nizo mpamvu ubona ngo bavuga ngo bahinze bahanze imirimo ibihumbi 200 ngo mu mwaka nabo bantu hirya no hino mu gihugu bagenda baha iyo mirimo bakavuga ngo ni imirimo ngo bahanze kandi iyo mirimo imara amezi abiri imaze igihe kirekire imara amezi atatu bikaba birarangiye urumva ko ni umuntu umuboneye akazi ko guhara umuhanda guhara amaterasi ko gutinda iteme ibintu bizamara wenda by'umweru 5 ugahita umuzana mu mibare y'abantu bafite akazi mu gihugu urumva ibyo ni tirisho riteye ubwoba kandi ibyo ngibyo twabigarutseho kenshi twabivuze kenshi ko abo bantu badakwiye kubarwa nk'abantu bafite akazi mu gihugu urumva ko ni ibintu byo guhimba imibare kuzamura gutubura imibare y'abantu bafite akazi afite ikindi umuntu yavuga urumva ko iyo banditse ibi bintu bati imibare y'abashomeri ikwiye kwibazwaho ntago ari yo bakayihakana babagiye no kuri ibyoroshye twarabibabwiye twabaha urugero rw'abantu ni mu nkuru yasohotse ndumva heki iriya ziriya shami rigenzura za univerisite za kaminuza iriya heki yagiye imbere y'abadepite noneho babaza ikibazo cya buruse mu kwisobanura basanze ko ntibasubiriremo ngo hari miliyari mwumva iyo mibare kariya nubwo akabiri nyibabwira miliyari 184 z'amafaranga y'u Rwanda yahawe abantu bigaga muri kaminuza mu buryo bwo kubaguriza amafaranga ya buruse cyangwa amafaranga inguzanyo za buruse zingana na miliyari 184 z'amafaranga y'u Rwanda ariko ayishyuwe kugeza muri kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize 2021 ayishyuwe ni miliyari 11 gusa umva miliyari 11 kuri miliyari 184 niyo yishyuwe yonyine kandi bivuga iki byo bivuze iki abantu tubisubiremo wenda gatoya kuko ni ibintu byoroshye kubibona ntagomba kujya gutukumbura ugira gute bibaze byinshi niba abantu bavuga bati iyo umuntu arangije kwiga akabona akazi ahita leta iramukurikirana igatangira kumwishyuza amafaranga ya buruse ya bamugurije yiga none ufite abantu bakuri mu imyenda ya miliyari 170 kuri miliyari 184 wagaruje 11 gusa none se wadusobanurira ko ku itegeko rivuga ko umuntu utangiye gukora umwishyuza ushatse kutubwira ko abo bantu barangije kwiga bakabona akazi ukanga kubishyuza leta ikirengagiza kubishyuza ushatse kutubwira se ko abo bantu mu Rwanda babonye akazi ukabirwa bakora ntago bishoboka ntago umuntu yakora mu Rwanda ngo uyoberwa hakora ko uzamutegera muri impo tubisubiremo umuntu wize muri kaminuza amafaranga ahembwa ntashobora guhembwa amafaranga adasora kuko ibihumbi 30 nibyo umuntu nyakabyizi we urenduka ariko umuntu ibyo byose umuntu warangije kaminuza za wenda zahembwa amafaranga arenze 50 tuvuge amakeye ndashoboka cyangwa 100 urumva ko amafaranga azahembwa umuntu azasora nasora umushahara we n'usora uzamufatira muri Rwanda Revenue Authority izina rye rizaza abone ko uwo muntu yigeze uwo muntu yabonye akazi dore umuntu uyu n'uyu wa buruse inguzanyo ya buruse ni yabonye akazi reka tujye kumushyuza uzamubona urumva ko no muri assurance muri RSSB aho batanga ubwiteganyize bw'abakozi na assurance marade aho wahamufatira urumva ko ntabwo watubeshya ngo abantu barakoze bafite akazi mu Rwanda babonye akazi uyiberwa bakora ntabwo bishoboka cyangwa se babonye akazi wanga kujya kubishyuza ibyo ntabwo bishoboka ahubwo ikibazo nta kazi bigeze babona tusemburuma nta kazi bigeze babona ni cyo gisobanuro cyonyine gifatika urumva ko niba abantu 100,000 abantu barimo miliyari 184 warabashije kugaruza miliyari 11 gusa ababashije ariko abandi ntibishyuye izo miliyari 170 ntabwo bazishyuye kubera ko abafashe iyo myenda ntibigeze babona akazi pointre kubera ko iyo bakabona wari kubakurikirana ukabishyuza nta hantu bagucikira muri kiriya gihugu ibyo ni ibintu byumvikana cyangwa se barahunze cyangwa se barapfuye icyo cyo wagiye usobanura uvuga uti abarangije kwiga kaminuza bose barahunze bavuye mu Rwanda cyangwa se barapfuye cyangwa se barafunze okay ariko nta bisobanuro bihari donc aho ngaho ni ikintu gikomeye urumva rero ko imibare barayi nkubwo iyo nisi ikigo cya leta gishinzwe statistique kitubwiye ngo abantu barangije kaminuza ngo shomaje ni 16% kari mu bari ofisiyeri ko ubwo bisobanuye ko 84 bafite akazi ariko ukajya kubona ukabona miliyari 184 za buruse ntabwo bigeze bazishyura imyenda ya leta igeze kuri miliyari 170 ntiyigeze igaruka none se abantu ko uvuga ko bakora ko babona akazi 84 kwijana barangije kaminuza ko babona akazi kuki leta itagaruza ayo mafaranga niba bagafite ngo igende ibishyuze kandi ko itegeko rivuga ko ubonye akazi bamwishyuza urumva ko aha ngaha ni ikinyoma ariko iyo bigeze mu mibare urumva ko ibinyoma byabo bihita byikubita hasi bo ikindi umuyavuze muri inkuru ni uko hari ahantu Frank Habineza yavuze ati urubyiruko impaka yarafunzwe ngo impaka yagize impact cyangwa se yagize ingaruka nyinshi cyane kuri shomaje kubera iki uruya rubyiruko rwo mu Rwanda rwashoboraga yaba Rwanda rwabanaga neza n'ibihugu duturanye ariko iyo mbabwira ibyo biri muri programu ya RNC y'uhuru nyarwanda ibyo muri programu yacu birimo bagomba kwari naho babyumvise kubera ko twe twaravuze tuti tuzabana neza n'ibihugu duturanye ku buryo aba urubyiruko rwo mu Rwanda ruzahabwa formation nziza abantu bakagira ireme ry'uburezi ryiza noneho bakajya kubera ko dubana neza n'ibindi bihugu duturanye n'ibyakure noneho bakagira uburenganzira bakakirwa neza bakajya babasha kujya kwishakira akazi muri ibyo bihugu duturanye nta ubishisha ntaki noneho komisa shomaje ikagabanuka mu Rwanda abantu bakajya kwishakira akazi mu bindi bihugu ariko u Rwanda ntabwo rwabigeze ibyo ngibyo kubera ko imipaka yose irafunze naho idafunze urwanda rubanye nabi nibihugu kuburyo umunyarwanda wese hagiye babazi ko aje kuneka aje kwica abantu aje gukora ibintu by'ubunyesha ibintu byo ku ibintu byo kwivumba ibintu bega byo kuneka byo gukora imitwe y'inyeshyamba byo kugira gute byo kwica abantu ibintu byo byivyo bigatuma umunyarwanda hagiye hose bamucungira hafi ntibatume yintegra niba bamuhakazi niba beba akenshi bakanabima n'ibyangombwa bakasubiza mu Rwanda kubera biriya bintu Kagame yakoze byo kunyohereza urubyiruko abantu bakajya kwita abandi abantu bakajya kuri inyeshyamba bakagesabiriza ibihugu duturanye donc ni cyo kibazo twagize ariko hanga baravuze bati muri uku kwagana n'ibindi bihugu cyangwa se ku kudatura umubano n'ibihugu duturanye agashwana nabyo Kagame yononeye urubyiruko kuko ubu urubyiruko rwirunze mu Rwanda rwabuze akazi ubu ruba rukora muri Tanzania muri Kenya mu Bugande n'abahinga usibye n'urubyiruko rwende rwize n'abahinga bajya gushaka amasambu muri Tanzania muri Congo mu Bugande bakajya kwirwanaho kandi mwagiye mubabona hari abantu bagiye berekana za Bugande baragiye kwishakira bihingira imyaka bisanzwe bakajya kwishakira amasambu ungu abantu baba bajya gushaka imirimo mu bihugu duturanye ariko Kagame yafunze imipaka yabasibiye amayira ni ikibazo gikomeye cyane ahangaha nabo baravuga ko ari byagize ingaruka zikomeye cyane ku bushomeri mu Rwanda ikindi rero umuntu yavuga nuko mu bisubizo batanga ntabwo byoroshye ahangaha ikindi umuntu yavuga nuko Kagame hari ibintu twibukiranya yavuze ngo ntazatanga umushahara fatizo ngo kugira ngo abashoramari baze mu Rwanda bahashyira inganda n'iki byose ngo abakozi mu Rwanda bahembwe make cyane noneho bitume bishiture cyangwa se bitume abashoramari baza gushora imari yabo mu Rwanda kubera ko abakozi mu Rwanda bahembwa make ibyo cyatumye Kagame ngo adatanga umushahara fatizo ngo abantu bahembwe amafaranga afatika ariko impamvu twitwara indi mpamvu twara nayivuze iyo niyo mpamvu avuga ariko hari ndatavuga nuko FPR nayo ari wo mushoramari wa mbere mu Rwanda yangaga kugira ngo ata abakozi badahembwa menshi na FPR ikoresha abantu benshi nayo ikaba ari obligé guhemba abakozi bayo amafaranga menshi cyane ikabihomberamo yanze gutanga umushahara fatizo mu rwego rwo guproteja FPR ishyaka rye kuko ari umushoramari cyangwa se umuntu ukoresha abakozi benshi cyane mu Rwanda urumva ko ahangaha ni ikibazo ariko nanone niba natubwira ati nanze gutanga umushahara fatizo kugira ngo barwemereze abashoramari baze mu Rwanda ntabwo bigeze baza icyo ni icya mbere icya kabiri muzi neza ko yakoze ikintu bita dumping muri bukakarara kamanzi ejo bundi avuga ati tufite gahunda yuko umushoramari uzazana miliyoni y'amadolari guhera kuri miliyoni imwe y'amadolari mu Rwanda azamara imyaka irindwi adasora nabyo ntabwo byashiduye abashoramari ariko kubera ko mwabonye ko G20 biriya bihugu bikize 20 bashyizeho gahunda imyanzuro mishyashya ku byerekeye guhiga ku isi yose abantu bagenda bacangacanga bimura imari yabo bayivana mu gihugu bagera mu kindi kugira ngo badasora bavuga bati buri gihugu cyose kigomba gusoresha nibura 15% amakeya kugira ngo hatagira abantu bagenda bamwe abashoramari babandi bagenda bahungisha imari bayivana aho basoresha menshi bajyana aho badasora ibyo biveho urumva rero Kagame nawe wari watekereje icyo kintu cyo kuvuga ngo azamara imyaka irindwi adasoresha abantu urumva icyo kintu azakibasha ko nawe uzaza nawe agomba kumusoresha 15% byanze bikunze kubera ko niyanga azagiriranye ibibazo na G20 aho ngaho ni ikibazo gikomeye ariko urumva ko nabyo niyo gahunda ntacyo yamariye u Rwanda ntabwo byatumye abashoramari baza nuko ngo umuntu yabisobanura ikindi rero umuntu yanavuga nuko ubushomeri mu Rwanda ni ikibazo gikomeye cyane cy'ingora abahizi kiremereye ubutegetsi buriho ariko kizaremerera n'undi butegetsi buzawusimbura ukabona ko ari umurage mubi bavuga ngo harya ngo umuntu umubyeyi mubyaraga umwana we icyamunaniye cyangwa se urumva ko Kagame mu kimwe mu bintu azasigira kiremereye azasigira umuntu uzamusimbura ku butegetsi ni ubushomeri kubera ko uramutuje abantu bazaba ntabwo bavuga ngo ngiye ngo ntagari ngiye wabikoze ni Kagame wabikoze yaragiye abantu bamaze imyaka 30 bararangije kwiga badakora n'iki byose bakeneye ko ubashakira akazi umwaka umwe ibiri ukagira vuba vuba ukabaha ukabavana muri situation bagiyemo igihe kirekire ariko ntago ari ibintu byoroshye kubona umuntu amara imyaka 20 agenda akarunda abantu aho ngarunda abantu aho ngarunda abantu aho ngaho bikagira aho usanga birenze urugero mwabonye nk'ahantu bashobora gutanga umwanya umwe ejo bundi hari inkuru yasohotsemo bati umwanya umwe akazi kadahemba 200 ngo nuvuga ko ari kadahemba 200 amadolari 200 ba umwanya umwe waboneka ukajya gupigarwa n'abantu barenga 1000 urumva ko ni ibintu biteye ubwoba urumva ko ibi bintu tugomba kubyitondera situation yarabuze n'ibintu byaraboze situation yarabuze ariko ni umutwaro kuri buriya butetsi bwa Kagame ni umutwaro kubera ko wenda mu bizihutisha impinduka nabyo birimo kubera ko ntago numva ko abantu bazihanganira ko bamwe bajya barya baba mu buzima bwa Lux buteye ubwoba abandi bicisa isazi mu jisho ndatekereza ko muri uku ukuntu agenda yambura abantu ubushomeri agenda barunda aho ngaho nabo bishobora kumugiraho ingaruka ukabona abantu baramuhindukiranye noneho impinduka ahubwo irihuze cyane ariko nanone ifo kubare yarise umuntu uzamusimbura nawe azagira ibibazo kubera ko azasanga ikibazo cy'ubushomeri giteye ubwoba ku buryo kuzagikemura nabyo bizafata indi myaka ugasanga atari ikibazo cyoroshye ngo reka ndekere aho ngaho rero ndumva ingingo n'abateguri yari izingizi iyo twahereho n'iriya y'abamotari mwabyumvise ariko kiriya kibazo cy'abamotari ntabwo ari gishyashya kandi kiba ku bantu bose ni politiki yo kunyunyuza abaturage aho umuturage yahindutse duhira abandi mwabonye no mu marimbi baranyunyuza bakunyunyuza kugeza igihe upfiriye donko ntabwo ari ibintu byoroshye reka ndekere aho ngaho rero mwese abadukurikiye turabashimye turashimiye ko mukunda radio itahuka ko mukunda ihuriro nyarwanda tuhamagara kandi gutanga inkunga yanyu kugira ngo ibikorwa turimo bya radio n'ibindi bya politiki tuba turimo kugira ngo bikomeze tubasaba kubishyigikira buri wese agashyigikira uko yifite umuntu agatanga icyo afite buri wese ariko anibura akagira uruhare agashyiraho agatafari ke kugira ngo ibintu tuba turimo bibashe kwihuta kandi bigire nyine tubashe gutabara abantu bakiriho kubera ko abantu baragowe cyane mwese rero abadukurikiye mugire ibihe byiza turabakunda cyane kuri radio itahuka ni Kabagi Medwari ubategura iki kiganiro cy'ubukene n'imibereho mibi y'abaturage akanakibagezaho mwese Imana ibane namwe raho butaka.
Rero Rwanda National Congress muri mwara abayumva batazi n'intego zayo intego esheshatu z'ihuriro nyarwanda RNC iya mbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi iya kabiri amajyambere arambye kandi asangiye iya gatatu ubumwe n'ubwiyunge nyabwo iya kane umutekano w'abantu ku byabo iya gatanu ububanyi n'amahanga buboneye iya gatandatu itahuka ry'impunzi mu cyubahiro RNC viva
viva
RNC viva
viva
Jamurara, aventura.